sengena bomshayeli street fights angeke basabise namhlanje langalve thandazani nokusimamhlasela kwabelani sengena bomshayeli street fights angeke basabise aw angeke basabise angeke bayikansi angeke basabise angeke bayikansi aw angeke basabise angeke bayikansi angeke basabise.
Second in our sun.
Second in our sun.
Ah.